Radio Pulpit, 657 AM.
Kulo hlelo lapho sithi khona mphatlalatsane ngilithathele lithuba ekuseni mlaleli kungolosihlanu ngikubingelele egameni elihle igama lenkosi uJesu Kristu wasenasiphinde sibonge uNkulunkulu ke ngaleli thuba sibonge futhi nobahle ukusiboleka leli thuba elihle elifana naleli kungathi uNkulunkulu ke angaqhubeka ke ambusise bahle uNkulunkulu ke akwenze kahle mlalelisi sayiphetheke indaba yethu lapho sibonisana khona ngokubaluleka kokuhlanganyela kwabangcwele ake sifunde ke izwi lenkosi laphana ke kwabaseKorinte boqala sifunde uchapter 1 sifunde ke uverse 10 sizokuthi izwi lenkosi lona lithini Kepha ngiyanincenga bazalwane ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu ukuba nikhulume zwilinye nonke kungabikho ukwahlukana phakathi kwenu kodwa nipheleliswe emqondweni munye nasekuboneni kunye mlaleli usuyabona ukuthi kubaluleke kangakanani singabantwana bakaNkulunkulu sisindisiwe sithethelelwe izono sifunda izwi likaNkulunkulu sikholelwa eBhayibheleni mlaleli ukuthi ukuhlanganyela kwethu kubaluleke kangakanani manje lana ke umpostoli Paul usuyancenga ke uncenga ibandla labaseKorinte ukuthi bakhulume zwelinye bonke mlaleli kungabikho ukwahlukana phakathi kwabo kodwa bapheleliswe emqondweni munye nasekuboneni kunye ibandla uma seliphelelisiwe kulezo zinto lezo kumnandi kangakanani ukudumisa uNkulunkulu ebandleni elinjalo kumnandi kangakanani ukuphakamisa uNkulunkulu ebandleni elinjalo ngenxa yokuthi ke nomoya kaNkulunkulu usuke ukhona kuleyo ndawo leyo kubalulekile ukuthi ke singahlabani singaphathani kabi singakhulumani kabi endlini kaJehova yiloko kubalulekile mlaleli singabantwana baNkulunkulu ake ngiphinde ngisho ukuthi ke kuloyo oyowaba ke neshwa lokuba kukhulunywe kabi ngaye kugxekwe yena azawohlala ekhaya leso sizathu mlaleli ngithi kuwe akusona isizathu esingakwenza ukuthi uhlukane nabantwana baNkulunkulu uhlukane nabazalwane biyela uyohlanganyela ngokuba kokuqala awuzanga ukuzokhonza umzalwane uzokhonza uNkulunkulu okwesibili nanoma inceku kaNkulunkulu iyakuphatha kabi kangakanani ulalelise kahle mlaleli leyo nceku iyasebenza nayo isemsebenzini wenkosi izoziphendulela ngakho wena ke kundlulise konke lokho okwakho awuzange ukuzokhonza inceku awuzange uzophakamisa inceku awuzange uzophakamisa umfundisi uze ukuzokhonza uNkulunkulu ophilayo nanoma ngakuhlaba ngamagama kepha wena yazi lokhu ukuthi uqashiwe naye uyasebenza la loyo umqashileyo uyena ozawudila naye ngakho ke akubelanga uzihluphe uthole umuntu athi ya umfundisi ukhuluma kabi hey umfundisi udla imali zesonto hey umfundisi kwasha kwacima hey kwasha kwacima no none of your business okwakho yenza lokho izwi lenkosi lithi mawukwenze uphelele lapho udlule umdumiso ususe amehlo akho ebantwini beka amehlo akho kuJehova ukuba uma ekhuluma ngoJehova uyena ozawusebenza naye uyena ozawudila naye ngoba wena ungumhlambi kaJehova wena ungumntwana kaNkulunkulu ngakho ke naye ke angazenzi umaster kuwena iBhayibheli eliyasikhuza ke nathi singabafundisa ukuthi ke singazenzi abo master emhlambini kaJehova ngakho ke wena ke uma ekwenza lokho yidaba yakhe noNkulunkulu okwakho nje wena ziphathele iBhayibheli lakho uyozikhonzela uNkulunkulu ukhululekile undlulise konke lokho mlaleni ake sifundeke futhi ke kwabaseKorinte boqala chapter 10 bese ke sithi ukufunda lapha ke kuverse 17 siza ukuthi izwi laNkulunkulu lona lithini kuverse 17 kwabaseKorinte boqala chapter 10 verse 17 ngokuba isinkwa sisinye Tina esibaningi singumzimba munye. Lokhu thina sonke sihlanganyela leso singwa sinye. Mlaleli, okumele ukwazi lokhu ukuthi izwi lenkosi lithi siyeza isikhathi sokwahlulela. And ukwahlulela kuyoqala kuphi endlini kaJehova. Wena izwisisa izwi likaNkulunkulu, uqhubeke nokumkhonza uNkulunkulu. Lana ke izwi lenkosi umpostoli Paul usethi ke kuverse 17 chapter 10, ngokuba isinkwa sisinye, thina esibaningi singumzimba munye. Lokhu thina sonke sihlanganyele isileso sinkwa sisinye. Ake sifunde ke kobasethusolenika boqala chapter 5 verse 11. Yona mlaleli uma usuyitholile ifundeke kanje kobasethusolenika boqala chapter 5 sifunda lapha na ku verse 11. Ngalokho ke vuselelanani nakhane njengokuba futhi nikwenza. Mlaleli uma usu landela umzalwane loyo ongasemboni enkonzweni umfice elimele enhlizweni yakhe ngenxa yezinto ezenzakalayo enkonzweni kubalulekile ukuthi umvuselele umakhe bese wenza isiqiniseko sokuthi uma esebuyele enkonzweni uzoba naye uzohamba naye ngaso sonke isikhathi umvuselele ngoba la izwi lenkosi lithi ke ngalokho ke vuselelanani nakhane njengokuba futhi nikwenza. Le bande labasethesalonika umpostoli Paul uyaligqugquzela ngoba lenza umsebenzi omuhle, bayavuselelana, bayakhana, uyabakhuthaza baqhubekele phambili njengalokhu bekwenza. Singazike ebandleni lakho ukuthi lokho niyakwenza yini na. Ngoba kwesinye isikhathi umzalwane usukathi uyovuselela omunye umzalwane. Uma efika lapho sebaphuza itiye, bagxeka konke, bayafakazelana, bayavumelana, benza konke, bagcine mlalele naye lo othi uyovuselela agcine selimele emphefumulweni naye futhi angasaqhubekeli phambili. Kungako iBhayibheli lithi ke nina any strong hambani uyovuselela ke abanye abazalwane, and wena uvuselela omunye qaphela ukuba kungabe wena futhi owayo. Umsebenzi wethu singabantwana bakaNkulunkulu asambeni siyokhuthazana sivuselelane. Uma umzalwane ungamboni ngithe kuwe akuwona umsebenzi kamfundisi yedwa ukuba avuselele abazalwane. Nawe mlaleli, hey siyambhadala umfundisi wekhanti yini? Nawe mzalwane kumele uyovuselela abazalwane ongababoni. Kanti futhi angithi siyazana futhi ebandleni, ngakho ke wena ke loyo ohlala eduze kwesihlalo sakho uma ungasamboni hamba uyomvuselela bese uyambuyisa. IBhayibheli lithi ke uzothola ke umvuzo. Sesivala ke mlaleli ngencwadi ye Proverbs yezaka chapter 27 verse 17. Engithemba ukuthi nawe uyalazi lolo verse lelo. Insimbi ilola insimbi nomuntu ubuso bomunye. Usuyayizwa ke mlaleli, thina ekumele sikhuthazane, yithina ekumele sakhane, yithina ekumele sibuyisane njengalokhu uJesu enza ukuba sibuyisane noNkulunkulu. Sesibuyisene noNkulunkulu, yithina ke manje kumele ke sibuyisane nabanye ke ukuze nabo bazothola umfutho ekumkhonzeni uNkulunkulu, baqhubekele phambili bamdumise uNkulunkulu. Insimbi ilola insimbi nomuntu ubuso bomunye. Kwangathi uNkulunkulu ke mlaleli ke angaselekelela sibeke ubuso bomuntu, simnike injabulo, ismile ngaso sonke isikhathi. Singafisi ukumbona enyukubele mlaleli, kodwa ke ake sibeke ismile ebusweni bomuntu kumzalwane akhonze anesmile. Ngenxa yesikhathi ake ngithatheke leli thuba ngiliphinisele kubahle bahle intambo kwezakho baba yilapha ekhaya mlaleli.
Faith, hope and love. Experience victory in your life on 657 AM.
For there is a time to search and a time to give up, a time to reap and a time to sow. Radio Pulpit wishes to be there at all times, even when you just need prayer. Send us your prayer request by calling 067-429-7564 or email it to prayer@radiopulpit.co.za.
It's good for you as our listener to know about Radio Pulpit's activities. Or do you need advice in an area of your life? Then why don't you log on to www.radiopulpit.co.za? Here you can talk to us, listen to us via live audio streaming, and there is also other reading material for the soul. What are you waiting for? Visit the Radio Pulpit website right now. www.radiopulpit.co.za. Radio Pulpit, your daily companion.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.